yes, Abuja shone in Alomakari, yes, a big kini, kagaza pipa. Mungu wakene paki pato, ndiyo kwanza kulaliki, wanogeza vita. Mama alisema, oh, akunaga vita ndugu, haya maisha ni mapambano. Na dad alisema, go, jifunze kwa waliyo kosea, usije ukawa mfano. Nilisomeshwa na wazazi, nilipate kazi, niwasaidie wazazi. Na mpaka sasa sina kazi, na majukumu shazi, naaminisha kwa mzazi. Maisha magumu to bless, tushalinda sana mageti. Kudeleva boda boda kubeti, tushachoma vete jira kuna kuda dadeki. Lafe na tupeleka less, tunafanya kazi yoyote fresh. Kudeleva boda boda kubeti, tushachoma vete jira kuna kuda dadeki. What a life, no same thing, no option kada. Na kukitasha uza uza sana sana. Shampa tu ila nazim tunakaja. Kiamini kanyo maziwa kumbe kayaba. Hoya mini hasla, hasla swa.
By enemies necessary machi hasla la rinja. Nasema
hoya mini hasla, hey, hasla swa.
Naijua nja, nalijua jiji nime connect na mita.
Kubwa aliachika kwenye ndoa yake 1996. Akawa hana tena furaha, mnyonge mpweke, broken heart ever since. Na kuna pesa itaweza kufix, moyo kivunjika kujiunga sio rahisi. And now I'm pray, I make a wish. Mungu sinchukue kabla nangu wajajua kufish. Haya maisha maji, you need patience. Yamenipitisha kwenye macrogression. Unajikuta vum kwenye situation. Mavitu zinazuka tu bila invitation. Kutoboa mlango wa mtani so mchezo. Kupata maji jangwani, you gotta dance with the devil. Now you see me, I built this level. Kwa kukaza mkanda, checky bob, so mlegezo. Wala sio kwa mtelezo, na tena shika maelekezo. Na unguza vielelezo, when you come to me, you need to know well. That's boy, he's a killer, but don't tell.
What a life, no same thing, no option kada. Na kukitasha, uza uza sana sana. Shampa tu ila nazim, tunakaja. Kiamini kanyo maziwa, kumbe kaya baga. Hoya mini hasla, hasla swa.
By enemies necessary machi hasla la rinja. Nasema
hoya mini hasla, hey, hasla swa.
Naijua nja, nalijua jiji nime connect na mita, hey,
hey, hey, hey. Siku nikilo najua napiga goti na pray. Kwetu misale kumisele everyday. If you know what I know, you know what I'm saying. I'm a hustler,
si papa kucheza mzee.